ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi gardi to ɓoggi jandiga fandu haala Mamadou Sama Seku jaam wali sakiraɓe heeɗiɓe capanɗe nayi on jeenayi haɓitiɓe Côte d'Ivoire naati juuɗe laamu o ñande alansappo juillet to jibinirde Bamako e wi gouvernement o yo jaati mercenaire en joguiɓe no kaɓorɗe tekkude ɓeeɗo mangal paɗe ngala noon fo yamrere natude leydi e wi gouvernement o gootu maku ɓen yirwere kañe deƴƴere leydi ndi woni noddago ngo waɗi horejo transition o asimi Goyta Ly kuɓami haala yesso ɓiɓɓe leydi ndi ka noon no baali politinkoɓe na darda président o nommude premier ministre goɗɗo yewtere meɗen hertande hannde memanna haala weli jonki ko ɗum ɗum woni jamma na wodani jamara nde tama en ɓeydoto famoli journal meɗe ɗin goni sembe kabaruji amen hannde mbiyen bete talatare sappo ɗiɗi juillet 2022 bisimilla sakiraɓe ñande alan sappo juillet nde mbiyen capannayi e jeenawo sollosaɓe Côte d'Ivoire naati juuɗe laamu o to aéroport Bamako e ley communiqué janngaɗo mbiyen dow télé Mali ministre keƴaɗo haala gouvernement o holliti wiide yo jaati mercenaire en ɗum woni mbiyen joguiɓe anña bonanda leydi ndi e wi makko mbiyen e ɓeɗo nanngama ɓeɗo nanngaɓe ɓe tottama yimɓe tottete yimɓe saria Dramane Maiga on keɓeɗe keɗa fotagomi hoore communiqué o holliti wiide ɓeɗo haɓtiɓe leydi Côte d'Ivoire naati ley Mali taweɓe kumpita e laamukoɓe Mali fade maɓe warde ɓeɗo joguiɓe kaɓorɗe e jaabe wolde talkul fof solosaɓe ngala noon ɓeydi communiqué o e wi keƴaɗo haala gouvernement o golle hakkika ɓeɗo haɓtiɓe ɓe ɓe e muɗum wodi capanɗe tatonno inde andite en hunde cuuɗiɗo noon e yalla hollitinde ko saabi eɓe ley Mali sifaji nayyi dallaji ɓe jaltini noon jokitiri haalude kolonel Abdoulaye Maiga ndenno yo ɓuuri fof nelal sirri lontugol guɓal banggal munisma ndena wukaki gollirɗi diwoji lollirɗi sahelien aviation service kañe ɗum haybugol manggal paɗe en leydi Allemagne eɓe ministre o ko ardiɓe manggal paɗe en leydi Côte d'Ivoire landa oɗo kabaru o holliti wiide fay hunde andana garangal ɓeɗo heɓtiɓe jeyaɓe Côte d'Ivoire natuɓe juuɗe laamuɓe so banggal munisma ɓe holliti wiide lontugol guɓal fof sartaka noon no ñande sappo leru juillet 2022 ka fadde nden le ñaloma o kanko keƴaɗo haala gollirde nde Olivier Selgado holliti wiide laamukoɓe leydi Mali ɓe martinamon kumpa garangal ɓeɗo solosaɓe
sakira mbeɗo totta haklaji mon dukabara mi bangga bem amen facebook haydu twitter radio transition kolonel asimi Goyta mbema ɓami haala yessoɓe leydi Mali jamma asaweere de ndenno e ley ko ɓami haala ko holti mbiyen ɗum ɗo waɗi caggal mbiyen ko jukkugoji siɗa o immina ko holti mittini wiide leydi ndi ko hasindini gootumaku mbiyen yirwere e kañe ɗum deƴƴere nde ka noon kamɓe mbiyen baali politiqueoɓe cadre déchange ɓe dardi président transition o fiide dabare mbiyen no mbiyen premier ministre mo fa hunde jillaɓeɗo e politique nanome keɗɗanna kanko arka toure ko heɓani ɗum fof tan ko Alsisi
joni woni haala makko arande fewde malinkoɓe kanko hoorejo laamu hakkudere nde leydi Mali ndi ila jukkoje ɗe fedde CDAO ɓami so tongiɗo leydi Mali ndi immina tati lewru joyi ɓettindu kanko Asimi Goyta o holliti wiide eɓe belti eko rafi kawral gonnoɗo hakkude maɓɓe e fedde CDAO mbinoɗo kina leydi Mali ndi landina woteji jawɗi heɓana jogolal nde haala makko jamma julde layya kanko colonel Asimi Goyta o nardi malinkoɓe fuu nangodira ardina nafa leydi tafu haɓo yalla leydi Mali ndi ana yirwa ana hasindini e malinke goto goto fuu no o hollitiri wiide kanko laamiɗo laamu hakkudere o o holliti wiide jukkoji gaɗaɗe fewde e ley ndi laatiki sababu e juuɗimaɓe famande kulle fa heewi kananke laamu hakkudere o holliti wiide won golleji goɗɗi keddiɗi to kanɗi huncanede hoore nde laamu hakkudere o ko woni windude dewtere saria heere nde leydi warta fa joɗoɗo muɗum e gollirde himmeji ko malinkoɓe hollitile batoji moɗi pawi ɗi eɗo heeɗi tingol leydi nde haala makko fewde malinkoɓe colonel Asimi Goyta yeggitae feyi yettude leydi Guinée kan e leydi Mauritani nde moƴƴere mu'en ko ɓe gaɗi fewde e leydi Mali wattu no jukkoje ɗe ɓamano so tongado leydi ɗeɗo leyɗe wonnoɗe jaɓayno uddude keri muɗum yesso leydi Mali no e tawede muɗum fuu fedde moɓe noddirta cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie kañko a holliti wiide ana welti sanne ko jukkoje ɗe immina iwdede leydi ko ɓeydade e ko kanankoɓe holitiɓe calendrier moɓe anni landinde woteji le muɗum ɓeɗo yimɓel gaɗoɓe politique le leydi ka ana narda kanankoɓe laamu hakkudere o waɗa joɗa haala hakkude mum'en e yimɓel fuu joguiɓe darne le leydi yalla sariyaji fuu garoji fa ɓame godanɗi landinde woteji ɗina ƴewtade dewte sariyaji le leydi ana heɓa wadde no woɗiri le moƴƴere leydi
yalla hinnaade talaji leydi ndi ɓen hojotoɓe yogaɓe ne dar lamkoɓe transomɓe yajinde yimɓe gouvernement o wattande hakkille dunno ɓen heƴaɓe baale politinkoɓe banggal landinalla wuteji e kañi ɗum ƴewtanguji hanɗi waɗede bakka biñike taw ko dunke kabar politique ku jaguinowo duude jande duure ENCIP wonko henni Fatimata Kuju keɗɗano fastango sita sidibi
hoorejo lam hakkundirajo holliti ɓiɓɓe leydi ndi fof ana hani dokkudurde juuɗe li o watti minke e miloɗam hono ɗi kabaruji ana tiiɗa hannde waɗele leydi meɗen ni sabde sa ƴeewi hannden pelle politique kan yettade société civile ɓe ko heewmu e hannden dokkudirta juuɗe homo fou ko nafta ɗum tan ƴeewata sabu sa ƴeewi homo fou ana dogina hannden laamu kan honone heɓirta jawdi minke ko lamdotoon hooreɓe lam hakkundirajo ɓe tinnoɓe ƴeewita golleji ɗiɓe wondi e wadde de yalla ɓiɓɓe leydi fou ana heɓa dokkudira juuɗe caggal muɗum ɓe wadde ministre en kese en ɓe watta e laamorɗe ɗe ɓe itta kiɗɗuɓe hen ɗum ana wawi natade saabe hannden jokkude goodi yimɓe pelle politique ko heewi kan yimɓe société civile so ɗum waɗama ana hasi e allah en waɗan lam hakkundirajo li dien e deƴere
uditingol keeri hakkude leɗɗe leydi men ndi leɗɗe mbiyen lifu leɗɗe gonɗe keerodirɗe meɗen ɗe mbiyen laatiki weeli yonki wonande kamɓe jeewɓe kenkari yogaɓe ka ɗum so mbiyen jukguji innama laati so ko jukguji ɗi imna laati ki sababu ɓitu cukguji mbiyen kulintire jogaji hono mahugol cuuɗi ndenno fa hanni kay kangal banggal mbiyen yirwerle keeɓe leydi ndi ma ɗum ñamduji yogaji kay mbiyen ɓuytaki ɗum woni ko nimsi ɓeɗo jeewɓe pièce ditasingaji ndenno kanko lalli tangara wonko heɓani kayɗo fastango sita sidibi
uddudgon keeri hakkunde leydi malni kan en leyɗe keddan ɗe naati saabi lobbe coconnoɓe kenkayeri ɓe ɗum wongo holliti Abdoulaye Bengal kan yo goto cotto kenkayerli genni bomo ko lewi makko huncugon ɗi jukkugoji fawɗo leydi malni natton saabi hannden ɓe heɓaɓe cotta guineji makirɗe cuuɗi e coggu yaafuɗo
jukkoyɗe itta ɗo leydi meɗen ko nafa mawɗo woni hen saabu tiɗalla o minen jagotoɓe min jiiɗa ɗum codoɓe ɗum jiiɗa kulley ɗi fo na tiiɗi so cogguji ɗi ɓuytiki keɓal amen yirwan miɗen jiiɗi fuu wartano
ga caggal muɗum hono cottoɓe jamɗe moƴƴinirɗe motoji e nannan muɗum jaɓine o haqqille lewi meɓɓe fa hannden ɗi kaake e nannan muɗum coggum ana ƴenti lumo du wala lewi meɓɓe
kulley ɗi fo na tiiɗi joni codoɓe ana gara seeɗa seeɗa ka so coggo ɓuytiki min keɓan client en faake hew codoɓe ana fanɗi ille leydi meɗen ndi jukka miɗen tampi sanne saabu golle amen o ana fawi dow sottude piéceji
lewi yogaɓe tiɗala kaake ɗi e nannan muɗum fawakino jikkugoji waɗade le leydi ndi
keƴaɗo mbiyen mbiya kanko hoorejo ministrement o darno koyɗe le région ngaji muti e bañagara yontere ƴaɓɓinede e leygol dawol kanko Algasim won mbiyen holliti ene hani mbiyen sembine gollidal hakkunde yimɓe ministrement e kañi ɗum yimɓe nations unis e kañi ɗum larmi mali banggal haaɓo jaadinkoɓe le wuddu leydi ndi on wattu goto mbiyen horojo makko mbiyen helfnoɗo kabaru hirnage runa afrique kañi sahel ngel Mamadou Sali Anadif mbiyen kanko wolti wiide mbiyen haaɓo rafidenago le sahel ngel yata fe caggal jogol lobbo laamu e kabaru démocratie mbiyen dartiɗo Alissi Cé wonko heɓani keɗenamo
darne soldat si un munissement le leydi ndi yo fa faabo kanankoɓe leydi ndi wona fa daro darne mabɓe ɗum woni haalaji ɗi kanko hoorejo fedde munissement nde o wi wattuno o yiidi e hoorejo daraniɗo soldat si un gonduɓe haɓade le wuddu leydi ndi le fedde moɓe noddirta opération maliko kan e keƴaɓe laamu leydi ndi le région ngaji ɗo yeehi le muɗum ɗi le ñalaɗe ɗo faɓɓitoɗe kanko keƴaɗo secrétaire général ONU o wi kina gollidal tawe hakkunde kanankoɓe leydi mali kan e fedde munissement nde ɗum ana wawi latade sababu e lewi makko hokkude darne mawde e immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi yalla région ngaji le wuddu leydi mali ndi deƴere jan ana warta le muɗum non holitiri wiide kanko Alhasim Wan tawede soldat si un fedde munissement le gelle ɗe djihadiste un masim bini fuɗɗi taykede sanne ni wi kanko hoorejo munissement ko nayorto banggal kanko keƴaɗo fedde ONU le wurone ɓaleri africain e sahal muɗum o holiti wiide waytagol wakkati o janjini basiji gonɗi toɗi kasen du e lewi kanko Mahamad Saleh Anadif ɗum wona ko suuɗi e fewi goto wiide ko heewi le région ngaji gonɗi le sahal leydi ndi fuu guɓɓe cattuɓe ɗum hilirta yimɓe yalla ana heɓa jokkude e maɓɓe haaɓo fewde terrorisme o kan e sattere nawde hono no ɗum wordi le leyɗe fa heewi le région o wawa waɗede fewi so wona margal lobbal banggal démocratie tawe to fa yetto juƴinde gollirɗi foroba garo huncande hoore himmeji gonɗi e yimɓel gomɓe le ɗiɗo nokkule non holitiri wiide kanko keƴaɗo fedde ONU nde
hono guri bali mbiyen kabaɗi le julle latoto ndenno so ndenno iɗi julle non bangal aslam en wakat joni o kay men ɗeɗo guri ɗiɗo guri ɗi jeeyete yaltine caggal yendi yalla mbiyen den ko heɓa hen kamɓe kiniɓe ɗiɗo golleji ɗi holti wiide yo jaati mbiyen keɓal won hen jaati ndenno ka noon ɓe misiti ko nokkuji ɗi guri ɗi mbawi mare resede ma duno mbaltede wala fe leydi Mali kanko sita siti ɓe on ko ene keɗa fastango kanko Fatoumata Maiga
Levi yogaɓe watti joni on hooreɓe leydi an hani wadde immadraji yalla muƴƴina usine ko natto saabe weltude guri dabayɗi nde leydi malni Levi mebɓe ɗi guri ana wawi faabade muƴƴingo paɗe yaade sakkiji e gulleji ko heewi ko nafata ɓiɓɓe leydi malni ɗum wawi natta saabe du huncina keɓal leydi yaarda yesso
eɓe kani muƴƴininde gollirɗi to guri mbaylitete kalis ana wawi heɓede hen nafaji ɗum timmata guru ana wawi muƴƴinede joni saabu nafa mum timmata aɗa wawi julde do hen ana wawi nafude kulleji goɗɗi kasi
o haqqille goto honko hollita to Naba Diara kañum goto e soodo guri dabaji lewi makko o fuɗɗigal gollal ana yaha duuɓi noga hannden o heɓi kulle fof o tetta leygal gollal
deɓe sappona malla hemine coodanmi guru somi soodi ɗum mi moƴƴinan ɗum mi watta hen lanɗam mi tilo mi sottiraya ɗum golloɓe usine kamɓe du ɓe naɓan ɗum caggal leydi meɗen mi heɓi hunde fo e golle oɗo mi ɓami hen debbon mi darni hen cuuɗi mi heɓi fo ko kaƴami
miccitude jamare nde mi tipade guri dabaɗi ɗe on nungu ana natto saabe waddude tuuni le nokkuji meɗen ɗo ɗum ko holliti yimɓe andude kabaru nokkuji
to gufantoon neɗɗo mbiyen nokku goɗɗiɗo ma hina kiloji capannayyi e joyyi ley cercle bofla be demoɗo mo capanɗe duuɓi capanɗe jeɗɗi mbiyen heddike e ley cuumu garwal makko ñande mbiyen jamma asawere ƴaɓɓine nde ndenno oɗo demoɗo mo sella noon mo janngol ɗum wona muɗum sanne woni ko mbiyen tanira makko e sukaɓe ko ɓami anniya mbiyen wulnude garwal ngal ndenno ɓe joini toon fourno ley garwal ngal caggal muɗum mbiyen ko ɓeɗo witti ko woni ko dara yiite nangui dara o mbiyen fa suumi nokku o foof ndenno wi kanko maire o mbiyen cuumu ben tur curki ɗi laati sababu jama andi wiide ko woodi ko ndenno ɓe tawi kay o kay mbiyen heddaki e yonki kasi kanko Jankumba Bamba Bambu Sisoko woni maire Gumfa on ko hanni keɗoɗo amen bafulaɓe Moussa Bécité ɓe keɗana fastago Fatoumata Maiga
kala kasa prife
nde bohuru ndu sumata nde tawi e sikko ana leldi e sukaɓe mum kaɓe mata nde waɗi debbo mawɗo o tan wonno ley suudu o wawa biltude hoore makko ɗum waɗi so sumi sanne wakkati nde yimɓe jetta yiite nge tawi debbo mawɗo o ka sumi cumu o nawi ɗum waɗi somin irimo ille jamma ɗum waɗayna wakkati 23 heures yaade
minuit
eley gurdam ñande foof mbiyen neɗɗo ana wonde immadraji yalla heɓde mbiyen weeli yonki ka noon ko ɗum foof ɗum woni goto foof no famiri kabaru muɗum wi dunke en kabaru neɗɗa ko ɗum ɗo mbiyen ana tiiɗi en tiiɗi jaati neɗɗo hinno weeli yonki muɗum ka mbiyen wi yimɓele yogaɓe mbiyen neɗɗo kay no laati foof hewta mbiyen a welta ko fo honno jiɗira ni honno yonki ma jaati jiɗiri ni kanko Mamadou mbiyen loliɗo maysisko won kaɓe ende banggal muɗum kede fastango Aly Cissé e Fatoumata Maiga
weltare si muɗum ana heewi so e juuɗe yogaɓe weltare yo tawrede hunde fu tawa wala fo ko kasindinɗa woɓɓe kañum e ndu holliti wiide ɗum tawrede cellal kan e jawdi fa heewi
jaam tawa e hakkille mana jooɗi sa landi kam jaam fu ɓurata cellal jaam ana heewi si saɗiya sukaɓe ma fei sa wala kalis a weltoto jaam fu ɓurata ɗum jaam tawi aɗa jogui weltare wona kalisi wona jaam min ka jaam saɗiya yimɓe ma e kañe yimɓe jimɓe ma fo jam ɓurata ɗum
so e juuɗe yogaɓe weltare woni sultugol ele hakkille muɗum e juuɗe kanko madame Dambélé An Diara andanɗo neɗɗaku neɗɗo beltiɗo woni neɗɗo gurɗo e jam
miɗe e jam so miɗe selli e miɗe yiya yimɓe am ka ɓi adama nde yiya fo an yiɗi kulle goɗɗe kasi so wona ɗum hewɓe ana jogui kalisi fa heewi kayɓe jalta dartoyde kasi jam ka tawi aɗa selli ɗum wiyete jam
aya ko ɗum tawa fuu dunke en andanɓe ko ɗum woni ka holliti wiide homo fuu no famiri ɗum nino e juuɗe yogaɓe yo jaɓɓude e hunnude hunde fuu ko heɓima e gurdam ma ɗum tawama ko moƴƴi naɗu ko boni
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakraɓe ele kabaruji amen kreduji to yeriso tun holtama wiide mbiyanne kawrtal hertanagal kabaru tanere nokku karago rolam mbiyanne biltike ñande alan sappo juillet 2020 ko ɓuuri temdoro yimɓe wurɓe région ngaji kewɗi Mali e leyɗe kirujuɗe meɗen kawriti e nde ɗo yambere finataw nde fanda muɗum no woni yiliwere toɓoji dontori ma cofal ma ɗum no mbewa gaɗen gaddata kala mbeɗe yiɓɓe duwenede en timinanna kabaruji ɗi to bafla wiɗo holta wiide neɗɗo goto mbiyanno caami dosurbaɓe ɗiɗon ɓe duuɓi sappo ɗiɗi sappo e nayyi ñande aljumare nde jetti juillet to gellel farat mbiyanno farutu mbiyanno gurɗum guel mahina kiloji noga neɗɗo mbiyanno wuuro mabɓe goto mbiyanno ɗotoynoɓe ɓeɗo nde woyi sumoyade to mahina mbiyanno woni camɗo dow mabɓe e ley koɓe birfoto non ko ndenno wattumo o nagga nde wonno siginoɗo fa mbiyan ƴaɓɓiti holti holtama ɗum wiide o yeddali fewi bonandamo waɗi fodde makko tottede yimɓe saria sacra on tiwita kawarja ma hannde mito dawa sato fumta ɗo bimaɗa men 3 w positio tamin po or maɗo noddo jamo 37321 ɗo seeɗa yettoma eɗen magasine